yeah. Oh yeah. This time fell on your body. Baby, I know you're tired with this. Oh, oh. Umeze ishwa la fejigo e peace. Oh, oh. Usichoke vumilia maisha sio rahisi. Oh, oh. Leo wamepata wao kesho ni sisi. Oh, 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 oh. Japo nakupa mako vile jua wendo tunaendana. Yeah. Unanionesha tulo wewe pili kwangu bada mama. Yeah. You amaze me baby, you amazing. You are always real, gonna make me crazy. Hawapendi najua hawapendi kutona mina we najua hawapendi. Why you wanna go? Why you wanna go? Why, baby? Why you wanna go? Why you wanna go? Baby, why you wanna go? Why you wanna go? Baby, why you wanna go? Why you? Oh, oh, oh. Tunakaribia kufika tu, why? Ndo unakata tamaa, baby. Kidogo ungeridhika ninge fly. Acha kuleta tamaa, baby. So kweli, so kweli. Tunaweka roho juu, my love. Roho juu, my love. Tafeli, tafeli. Tusipishane tuwe juu, my love. Tuende juu, my lover. Mafanikio yapo njiani. Oh my baby. Na we usishie njiani. Utanikosea baby. Unakumbuka zile ahadi tulizopanga baby. Kumbe utazikwa na mimi. You amaze me baby, you amazing. You are always real, gonna make me crazy. Hawapendi najua hawapendi kutona mimi na wewe najua hawapendi. Why you wanna go? Why you wanna go? Baby why you wanna go?
See ya.